Godfather.
That's Cloud B, baby.
Jaime!
Yo mamacita, wake up, post. Why the clothes? Hey. Nina taka niko posti. Sina flash, nina tochi. Kwenye kochi, kochi. Ama topige kwenye vogue. Itanoga hiyo. Despacito, mamito, Montana. Picha keko ila kama mbezi. Tandika, roke shingiana. Uswazi ila swakinya mwezi. Wakisema unatumia fita, waweke na wao, watuonyeshe. Wakisema eti ni makeup, wapake na wao, watuonyeshe. Eti so shape, ni kikodoro, wavae na wao, watuonyeshe. Mkorogo siongos nyororo, ila minta commit kwa vikoba koba. Like this, umependeza hiyo.
Like this,
umetoka chicha hiyo.
Like this,
ibana safi hiyo.
Like this,
mbona bambi.
Like this,
umependeza hiyo.
Like this,
umetoka chicha hiyo.
Like this,
ibana safi hiyo.
Like this,
mbona bambi.
Take a picture.
Yule boy kwanza umetokea poa, kuna matata hapa, kuna shida mara tu ndo unapata kusupenze maondwaga mashaka. Ukinikera nitakupiga baoni zali ya mapacha au mpaka kweke deep deep kupeleke bata flani Mississippi CP. Eta na uzuri wa makeup si wasiki siki, ndo kwanza si wasikia wa waongo. Weka pozi flani pinda mgongo. Samini umwili ni sapi udongo. Acha nikupe viuno flani vya mkongo.
Like this, umependeza hiyo.
Like this,
umetoka chicha hiyo.
Like this,
ibana safi hiyo.
Like this,
mbona bambi.
Like this,
umependeza hiyo.
Like this,
umetoka chicha hiyo.
Like this,
ibana safi hiyo.
Like this,
mbona bambi.